Wananita change, yeah. Love and fun.
It's killer.
Nimpaga moyo waka uchukua waka unokana. Nilimpana upendo waka upuza waka inzara.
Stuck it in on my day, so moyo shansi mano. Kichwani niko na stress, oh, zina mchumba sina tato.
Sitaki jana wapenzo, ajani shafu walo. Nila mpenda yupo na baby wake, wana inja yuko.
Nilimpaga moyo, waka uchukua, waka undoka nao. Nilimpana upendo, waka upuza, waka nithara. Kuthamini uwepo wangu. Napata nini hona mbulula. I don't let you go. Baby ulipo. Ejoporo inanyuma sana. Nashindwa atakula ndo maina.
Nasema unachotaka mwana naguba. Sijawahi kukuficha ficha. Nengila nachofanya nasemaga. Kwanini umeondoka? Umenacha maumivu. Sawa nakubali nenda.
Stuck it in on my day, so moyo shasema no. Kichwani niko na stress, oh, zina mchumba sina tato.
Stuck it in on my penzo, ajani shafu walo. Nampenda yupo na baby wake, wana inja yuko. Nilimpaga moyo, waka uchukua, waka undokana. Na upendo, waka upuza, waka nizara.